You bake up a cheeto. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. Hello. Hii simu ni kwa ajili yako. Hello. Kwa tayari kwa nikisemacho.
Yeah, it's not a dance sipo yona sura yako. I'm not okay sipo wona wepo wako. Kwa mbali na mi, ilo sopu sudi lako. Nila kwangu na mi, nilo na jutia kondoka kwako.
Kuna kati liku uli nika pacha ukilia. Hello.
Maisha safari nkapali wala skujali jabali nkajona bonge lijali komizalo huku mambo soshwali sobali vitu begali nikakuacha uteseke peke yako kiumialo kuna kati ulipika chakula nikawasili la yando kwa gizani ukitaka na costa fin kajikipu busy kwa mambo ambayo solili leo ndo naiona thamani na msei baby I'm sorry.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello from the other side. I must have called that Valentine.
Vya pombe kasino bakote nipo nikiruna na nuka pombe kiuliza kupa kipigo na moment nilifanya kazani na kuumiza kwa mneno ya sofa ila bado nikawasikiza ah miche napanga na kaza nafanya chochote nipate riziki hala nakosa mikwanja na zina nipanga na stress zote za chifiki hala all niggas wallo lie leo ndo naona nafiki ha kutwa cheka waki fly penzi mateso na ziki ha kweli nilikosa kuomba sole vile inanbidi leo niko home nimepoza lupoka kama chizi japo kwa vizi kwa mambo ambayo so real leo ndo naiona thamani na stay baby I'm sorry.
Hello from the other side.
You never seem to be home.